Easy and crazy, I'm a boy. You be my swag in this.
See my life now.
What have been so make a me holla?
See my life now.
What have been so sick of a nyala?
Put the thing now.
What have been so make a me holla?
Put the thing now.
What have been so sick of a nyala?
Put the thing now.
What have been so make a me holla?
Yeah, lucky governor, you farm a name of Bible. Makala 7, nive kangani rainbow. Nili simpo, nga chisepo cha apo. Una matepo, nishe tangani babo. Jiwe game, unisakute ya mabo. Nili pepo, nga ya kupia pimpo. Mwezo meka, nga gero ya madimpo. Now lucky tempo, I'm on a big label. So nikatepo, kapena ni jakepo. Bring that chair, lelo ningalepo. Yopi maswagi, nibwela ngani mpepo. Muzasu, shaka ili simuona. Mumafuna tikatuma pasoona. Pali maafu, niziva simugona. Muma yasha menso, munga ni chona. Wapa mwamba, mufuna che apona. Bati haso yake, simu iwona. Like big fish ina mela jona. Ndine ngambwa, mumizi kinachona. Swag, swag.
See my life now.
Bata benzo meka ni hala.
See my life now.
Bata benzo seka banyala.
Put the thing now.
Bata benzo meka ni hala.
Put the thing now.
Bata benzo seka banyala.
Put the thing now. Bata
benzo meka ni hala.
Put the thing now.
Bata benzo seka banyala.
Yo. My flow got fire, not in kuni. Niyo beba yanga ni babuni. Si follow ko ye veni spuni. Munga sweater sinvela pona juni. Uri bengani chinja kona plani. Nina kosa mutu munga ni bani. Kasako ni za kutanako. Niko mako malams nine loko. Very international, not loco. Ninga rap mpaka kokoliko. Tiwela feji yansi machikoko. Nikaliko, sinichokako. Fusa chikondi mwana wabasoko. I don't deal na magai wapuloko. Bifu ya chepa ni pasile poko. Ndine teacher ni za kutiola choko.
See my life now.
Wacha benzo meka ni hala.
See my life now.
Wacha benzo seka banyala.
Kuti tine.
Wacha benzo meka ni hala.
Kuti tine.
Wacha benzo seka banyala.
Kuti tine.
Wacha benzo meka ni hala.
Yeah, si hapa ni shaina ni mwezi. Mungu kamba kamba pati muni nkezi. Chino chaka muni tiamba pazambezi. Nakumbuka ya kudala madezi. Itatea mipitana na kajezi. Mweze funa kunipusha na machezi. Nikakamba mwezo ni chambezi. Si hapa ni shaina nyanyezi. Hecha madezi nipitana na kabuku. Mwezo kamba anayamba na chiuku. Bati ni refresh yanga na luku. Mwezo seka ati aguli sankuku. Lelo siya pa mwasanduka chipuku. Munga boza na nyamu la fragi. Uniziwa last name swagi. Kungala Honda ni neo flagi.
See my life now.
Bata benzo meka ni hala.
See my life now.
Bata benzo seka banyala.
Kuti tine.
Bata benzo meka ni hala.
Kuti tine.
Bata benzo seka banyala.
Kuti tine.
Bata benzo meka ni hala.
It's another Mustinat Zimbabwez.
Busy on it.
K-Ani Music.
Zenwap.com.